kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa hanga sa'a 3:00 sagantaa saatalaayitii Naayil Saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii Naayil Saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam jirtu keessummeessituun keessan har'aantu Jubee Horaati. Sagantaa keenya 7:30 sanbataaf dilbata har'aarratti gabaasaalee ijoo 7 kana dhiyeessine keessa irra deebinee isin dhageessifna. Oduu 7 kanaa keessaa kan ijoo ta'aniin jalqabna. Koreen gidduu paartii dimokiraasummaa ummattoota kibbaa ibsa baaseen guyyoota 10 walitti aanuuf walga'ii geggeesseen haala nageenya biyyaa haala ardiif sadarkaa addunyaan waliin wal bira qabee gamaaggamuusaa beeksise. Dhaabichi gaaffii naannoon nuufa uumamu jechuun ka'e ragaa qabatamaa irratti hundaa'uudhaan hiikuu akkasumas uummaticha bifa hirmaachiseen baatilee 7 qorannaa geggeesseen irratti mari'achuusaa tuqe murtiin uummataa naannoo sana hirmaachise akka darbullee beeksiseera. Hayyoonni ibsa sana irratti hirmaatan ibsichi ifaa miti jedhu. Nagaaf tasgabbii gama laaleen garuu dhaabichi ejjennoo inni qabu sirrii ta'uu ibsanii gaaffii of ijaaruu irratti ibsi kenname garuu dhaabichi ammayyuu kan hin jijjiiramne ta'uu calaqqisa jedhan. Gabaasaa Yoonaataan Zabdiyoos namoota dhiyeessa.
Koreen giddugaleessaa sochii dimokiraasummaa uummattoota kibbaa guyyoota kurna dabraniif walga'iilee walduraa booda Finfinneetti geggeesseen haala siyaasaaf nageenya biyyaalessaaf naannoo keessatti bu'aalee gaggaarii agammaatti argaman kanneen qoran dhimmoonni tokko tokko jiraachuu dubbata ibsii paartichi baase. Ogganummaa ihaadegiif hirmaannaa uummataan kan jalqabame sochiin jijjiiramaa akka hin garagalleef qaamonni martinuu hafuura itti gaafatamummaa qabuun socho'u akka qabanillee hubachiisa. Akka bulchiisa naannootti ijaaramuun mirgaa saboonni heeraan tumameefii jiru akka ta'e akka hubatu kan dubbatu ibsa ejjennoo sochii dimokiraasummaa uummata kibbaa kun bulchiisa naannoo ta'uudhaaf gaaffilee naannoo isaa keessatti dhiyaatan koreen giddugaleessaa yeroo fudhatee akkaataa itti gaafatamummaa qabuuf tasgabbiidhaan kan qoratee ilaalee fi irratti mari'ate ta'uu dubbata. Sirni federaalaa caalatti akka cimuuf itti fufinsaan qabsaa'uuf ejjennoo qabaachuusaa fi hojiilee murtii haqaa hojiirra oolchuu irratti rakkoolee uumaman furuudhaaf akkaataa uummattoonni waliin hojjetanitti qajeelfamawwan hedduun akka ba'uuf jiran illee dubbatee jira. Kan ibsa sana hordofan Hawaasaa Yuunivarsiitiitti barsiisaan seeraa obbo Filaataa Giggiisoo ibsichi walmormisiisaaf kan iftoomina hin qabne jedhanii paartichi ofuma isaayyuu deemsa jijjiiramaa keessa hin galle jedhanii jiru.
የሚገርመው የክልል ጥያቄዎችን በተመለከተ የሄደበት አግባብ ነው አንደኛው ምን ይላል
ከነመጥቡ ጋፊሌናኖት ይጃረሙ ላልቺሴ እኒ ዱራ ከነላለታ ቆረና ሲያሳዋር ረንዴቢያ ቆረና ሳንሳዋረት ጌጌሰ ገረባቲሌ ተርባፊ አዮተ ቆረቺሴ ደምሲሳ አመነማ ተይከንተይ ba'iisaa irrattillee dubbadheen jira naga'ee jira kun jedha. Ba'iinsaa maal akka ta'e garuu waan ibsa hin qabu. Irratti mari'adhee kallattii kaa'ee hin jirallee jedhee jira. Karaa biraa immoo maal jedhaa murtii uummanni marti irratti mari'achuu danda'u gara fuulduraatti murteessaa jira. Qorannaa uummataa godheera yoo ta'e eega jedhee kara booda immoo murtii si'achi irratti mari'atamuu murteessachuun ofuma isaayyuu wal dhaadhaa jedhu.
Paartiin Dimokiraatawaa Amaaraa yookaan immoo ADEPPAN obbo Yohaannis Bu'aayyaalew ittaanaa durataa paartichaa gochuudhaan filateeraa jechuudhaan maddeen oduu Itoophiyaa gabaasaniiru. Kabiroon immoo obbo Tamasgan Xiruna miseensa koree hojii raawwachiiftuu paartichaa ta'anii akkasumas immoo obbo Agenyaw miseensummaa koree ihaadegitti filatamaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Haareffamni siyaasaa mootummaa naannoo Affaariin geggeessame kadantaa saba bal'aaf ilaalcha hin kenniniif kan saboota gidduutti akka wal dhibdeen uumamu taasisu jechuudhaan ፓርቲሌን ሙርከቶታፍ ከነን ኢላል ተሳሪ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካፍ ኢፕሰን ጅራቱን ንመጋላ ሳይታ ዱበተን ይጅራን ቄቀወን አጋማን ከነረት ፓርቲ ታይታ ሀርካ ቀቡ ፓርቲ ዲሞክራሲማ በያለሳ አፋር ራዲዮ ቢያርገጩፍ ገረፈር በንተኮፍ ደደብሴ ያለ እትምልኮፍ ነጅራ ገባሳን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ አዲስ ቸኮል ግራታን ፓርቲ ዲሞክራሲማ በየለሳው መታ አፋር ኡቡ መሐመድ ዳውድ አከጀረንት ጂጂራምኒናኖ ሰናፍ ቢየቲከ ሰጥ አከዱፉ ደርገጎኒ ወሬ ገመቃሊ ከፈለኒሩ ገሩ ናኖ ሰነከ ሰጥ ጂጂራምኒ ሂንዱፍነ የጀራን
አሁን ሰዓት የክልሉን የገዢ ፓርቲ ማለት ያፋር
የሮማ ፓርቲን በየቡርቹ ከናኖ ሰናጀቹን ፓርቲን ዲሞክራሲማ በየለሳ አፋር ጂጂራምኒ ንገጌ ሳጅሩ ኡመተ ብረት ፍጥተማ ዳባ ከንዱፈፍ ፈዲ ኡመታ ያደከ ሰከንን ገልችን ፍሩማ ጋሬዳን ከን ኦፊጃሬ አኩመ ድራኒ ጂጂ ረመዳንታ ኦፊ ዱርሰ ዋንታኤፍ ኡመተ ብረት ፍጥተማን ቀቡ ጀራን ኡመተ አፋር አኩመ ኡመተ ኢትዮጵያ ከነን ብሮ ጂጂ ረመከነራ ምርገቡ አርጋቹ ቀባ ከን ጀራን ቦ መሐመድ ፎየ እን ጫሳ ታሲፈሚ አደም ሰውጎተ ድግደሚ ቶርበንደር ባኒ ካን ሆርዶፍ ፓርቲ ለሞርሚቱ ሞጋት ካን ቆድ ፍራፍ ቡአ ናኑ ማረት ካን እንዳይ ዳጀቹን ኮመቱ ገንደተኩ ከሰት ሐለ ኡመመለ አከፈከኛ አትካሱ
አባቱ የቀበሌ ልቀመንበር ልጁ ደግሞ የቀበሌ ስራ አስኪያጅ ዳማድራይ ካፊከኛ
አባ ድረታ ገንዳ ኢልመሞ ቡልቻ ገንዳ ተኡን ሞርሚ ኡመታ ካሲሴ ከነስ ኡመት ቺሪራ ሞርሚ ባኡን ኢብሰቴ ጅራ አማ አማት ገሩ ዴቢን ከነመንጅሩ ጀዳን ፎየን ሰጫሳ ቡልቺንሳ ጎዳሜን በለሰኒሩ ጀዳሙዳን ነሞኒ አንጎራ ካሰመን አደምዘ እቲን ኢሳን እቲን ጋፋተምኔቱ ጅጅራማ ዱጋት ጀቹ አከን ደንዳምኒ ታስሴ ጀዳን ነምኒ ያደከነን ቶኮ ፎየን ሰጫሳ ግጌሰመ ጀዳም ቶኩማ ጫላ አደዱማ ነገኝ ጫላ ወልት ቡይንሰ ከንፊዴታው አከስት ኢብሳን
ያፈር ህዝብ እንደምታቁ ጎጎሳ ይተደረጀ ህዝብናን
አኩመ በከሙ ኡመቴ አፋር ጎሳን አደደበኤ ካን ኦፊጃሬዳ ካናፍ ጅጅራመ ጎሲ ጎሰረት አከከ ኡጎዱቱ በከበከት ሙለታ ከሱማ አናሌ ሀንገቶኩ ከሰት ነሞኒ ገሪ አንጎሞቱ ማረቱራን በጀተሞቱ ማፍረተኒ ቦሰነ ሴኑዳን ጎሳፍ ጎሳ ወልት ነቃጅሩ ጅጅራሙም ትኑተፌ ኡመን ኢቱ አጄፈሙ ባተኒ ማልታ አጀዳን ከሱማ ፋይዳና ኖንሱን በከተርሲሞ ተኡ ቀቡላልጅሴ ነገኝ ቡኡን ሁንዴ ነጋፍ ተስገቢ ቢያ ዋንታይፍ ፎየንሰ ጫሳ ቢዩልሳ ኦጂረ ኦልጁረት ቂያፈትከነመ ገማገማሙ ቀባ ጀዳን ኡቦ መሐመድ ፓርቲ ሳኒ በከቡኡን ኤልጋ ደበርሰኒን ጫሳና ኖ ሰነኬ ሰትድሪ ፈማጅሩኒ ባላለ ፈነ ጀዳኒሩ ፓርቲን ቢየቡልቹ ካናኖ ሀተተማን ጃርሶሊ ቢያ ሃዮት አቦታ አመንቲፍ ፓርቲ ለሞርሚቱፍ ቃሞቲ ሐዋሳ ዲሚሳን ኢላለት ማሪ ኦፊታማ ተግጌሱዳን ፎየንሰ ጫሳ ቡልቺንሳ አከገማገሙ ጋፈተኒሩ ጅራቱ መጋላ አሳይታ ከንታን አደፋጡማ አሊ አከስጀዱ
ታውን ዝም ይሰራ ነገር በጣም ከባድ ነው የተማረ ኃይል እየበዛ የተማረ በቃ ቦታ ላይ
ወጂንም ወጀ ተማጅሩ ባዬ ኡልፋታዳ ነምኒ በራተ የዱማቻ ዴማ ገሩ ሆጂንን ጅሩ ጎሰጎሳን ወልገርጋሩ ቱጅራ ሆጂና ከሲዮሃ ፈመለ ገረፉ ለድራት ደርገጎኒ ማልተው በከውል ጌቲስ ነንዱበት ደገሩ ኦጂረ ዋንተውሉን ጅሩ ደርገጎኒስ ገረንታለት ኦፋማጅሩ በረታኔ አከዋኒን በረኔ ተአጅሩ ጀደን ጅጅራ መሰነ ኡመትች ገራጉቱን እናስመት አብዲ ወሊን ቱሬ ካንጀዳን በረይሳ ፓርቲ ብሊሱማ አፋር ኦቦ ሀምፍሬ መሐመዲ
ባጠቃለ የተማረ ተብሎ አንዳንዱ ልምድ የለለም
ወሉማ ገለ ነማ በረት ጀዳሜ ካንሳ ሙጠኖ ከንንቀባን ዋይ ኡመታ ከንንበክነዳ ፓርቲ ቢየቡልቹ ከሰረኮን ዋንጅሩፍ ጀጨ ረድዱንሳኒ ካን ኡመት ኢሳንኑፈ ሰባቢንሳስ መላመልቱማራን ከንካይ ኡመት ኢሳንኑፈራ ጅጅረማ ካና ነሞነከሲ አከታይታ ገድ ኢሳንበርባዱ ካንሞ ያደጎሱማ ከነን በበል ኢሰኒ ካናፍ ፓርቲ ቢየቡልቹ ጅጅረማ ካና አከንት ኢላሉፍ ኡመት አከንት ኢላሉ አዳ ሃለ ረክሳ ከይሰጅራ ጀዳን ሃለ ነገኘናኑ ኑ ያደሰ ከነን ጀዳን ናኑ ሰነገሰት ረኩ ሃማኑቱን አቀቢንዱር ሞቱማን ፌደራላ ጅዱ አከሰይኑ ጋፈተኒሩ ጀዳ መስፊን አራጌ ደሴ በቀታ ኢትዮጵያ ሸንተሚ ሰደት ካን ማንኒ ሙርቲ ቢየት ዴብሱፍ ጀቹን ቶአት ሃንጋር አርከ ፖሊሲ ጅራቹ ቱጋባ ሰሜ ጀዳ ገልሞ ዳዊት ገባሰ ናይሮቢ ራኑ ኤርጌን
ቱመጃዶ ለሰደርበ ካና ጋፈድ ደሚ ሰገሊ ቱሬ ወጅቶኒ ዋጅረት ካከሙቱማ ኬንያ ለምለ ኢትዮጵያ ሸንተሚ ሰደት መነቶኮ ከይሰት ካኒ ሳንቶ አንኑ ጀለውልቻን lamileen Itoophiyaa kun seera nagara Keeniyaa kan dhufan yoo ta'an Nairobi bakka kaayyoolee jedhamu mana keessatti qabamani. Sana boodas kamisa darbe kana mana murteef kadhiyaatan yoo ta'an manni murtii Keeniyaa makarraa akka biyya isaaniitti deebifamu murteessus warri kun garuu amma waajjira poolisii Keeniyaa keessa jira. Ajajaa waajjira poolisii kaayyoolee ka bakka lamileen Itoophiyaa kun jiranii Komaandar Kosgay akkas jedhu. Komaandar Kosgay waan jedhan. Warri waajjira tikaasaan qabanii as fidaniin waajjira poolisii keenyatti qabnee jirra. Mana murtees geeffamaniiru gara biyyaatti deebifamuudha eeguutti jiru jedhu. Lammileen Itoophiyaa kun qabamanii erga waajjira poolisii kaayyoolee ga'anii gara mana murtii makarraa geeffaman. Yoo godaantonni kun mana murtii kanatti dhaddachaaf dhiyaatan dhalataa Oromoo dhaddacha kanarratti ijoollee kanaaf afaanii Jaabirshee Ismaa'el waa'ee godaantota kanaa gaafadheen ture.
Namoonni kun lammii Itoophiyaa ta'anii namoota yeroo garaagaraa. Garana Keeniyaa seenanii eka jedhan bakka tokkotti walitti qaba warri isaan deddeebisu kun bakka tokkotti walitti deddeebisanii namni 58 kun iddoo tokko qabame damee tika Keeniyaatiin jechuudha.
Tole warri kun eessa qabame?
Bakkeen isaan itti qabaman eeriyama kaayyoolee kana mana haaraa ijaaraa jiranitti mana ijaarri isaan dhumatiin ka. Mana fincaanii of keessaa hin qabne ka bishaan of keessaa hin qabne bakka akkasitti tursiisa warra kana. Yeroo lama sadiin takka bakkee nurra jijjiiranii jettee nutti himti ijoolleen bakkeen maan isaan itti jijjiiranuu bakkee wal fakkaatu akkana kana jechuudha. Ijoolleen namni afaan Oromoo dubbatullee keessa hin jira afaan Amaaraa dubbatan irra caalan isaanii.
Naannoo kam dhufan warri kunii?
Warri kun ijoolleen Finfinnee dhuftellee hin jirti irra caalan isaanii immoo naannoo kibbaatti ijoollee dhufan Hawaasaa, Hadiyyaa kanneen kana.
Jaabir dabalee yoo dubbatu lammiileen Itoophiyaa qabaman kun haga ji'a ja'a akka mana keessa turan jiraachuu isaanii hima.
Ijoollee kun namoota yeroo baay'eef as mana keessatti ukkaanfamanii turanii manni alaanitti cufama. Manni isaan keessa galan kun balbala lama qaba alaan. Nama isaan kana yeroo tokko tokko nyaata geessutu daabboo isaanii geessutu balbala alaanitti cufa isaan wanni beekan tokko hin jiru. Nama ji'a ja'a mana san keessa. Gurupii kana keessa turetu jira nama ji'a 4 ji'a 5 turetu jira namni xiqqaan nama ji'a tokko achi keessa turetu jira jechuudha.
Mana keessa turfamanii maan hojjetu gaa?
Wanni hojjetan tokko hin jiru achuma keessatti dhoofamanii yeroo tokko tokko daabboo soodaa waan akkasii namni hin fidaafi daabboo tokko nama jahan islaayisii jedhanii nyaata Keeniyaa kanatti jira jechuudha. Islaayisanii nama sadii nyaatan. Warruma isaan deddeebisu kanatti dho'isee akkasitti isaanii fida malee isaan wanni beekan tokko hin jiru har'a boru deemtanii jedhanii finiin sobanii jechuudha.
Namoota 58 qabaman keessaas adda baafamanii beelaaf kan saaxilaman turanii.
Warri kun nama 11 namni 11 kun ijoollee gurupii jiran kana keessa hin jeeyitanii jedhamanii achii fuudhanii mana kana keessaa wayita baasanii South Africa isin geessu jira jedhanii lafa qonnaa kana geessanii jechuudha. Lafa qonnaa kana yoo geessanii iddoo lukkuu itti horsiisanii achi guyyaa sadiif turan nyaata. Fi dhugaatii malee jechuudha. Achi namni iddoo san eegu achirraa deemnan bayan achirraa bayanii ooyiruu namaa keessa seenanii isaanii goommana nyaatu nama isaan deddeebisu kana itti bilbilanii yaamanii namni sun halkan deemanii bulee iddoo gurupiin duraa ture kana yoo erga deebisanii guyyaa itti aanu qabaman jechuudha.
Achi keessaa akkasitti qabamu jechuudha. Mee haalli fayyaa isaanii akkam ijoolleen dhukkubsatan jiru namoota 58 kana keessa?
Isaan keessaa namoonni 6 dhukkubsatanii nyaata irraa akka ka'ee namoonni dhukkubsatanii jiranii gara kaasaa qabanii kanaaf mana yaalaa 7 tarii geessanii turanii namoota 6. Namoonni 6 kunillee fayyaan keenna bakkatti nun deemne jedhanii amma gaafa guyyaa 11 ji'a kana hospitaala akka deeman manni murtii ajaja kenne ammallee.
Jaabir lammileen Itoophiyaa kun marti isaanii dargaggoota gana 26 gadi akka ta'an isaan keessaa namni tokko garuu ga'eessa abbaa ijoollee 6 ta'uu dubbate. Manni murtees miidhama godaantota kana arge himata irratti banuu dhiisee akkasumaan gara biyyaatti akka galan murteessee jedhe kamisa darbe. Murteen kun erga darbe guyyaan 6 darbus garuu godaantonni kun ammaa buufata poolisii Keeniyaa keessa jiru. Ajajaan buufata poolisii lammileen Itoophiyaa kun keessa jiranii yoom akka warri galu gaafatamanii deebii kennaniini lammileen Itoophiyaa kun boruu yookaan immoo ibtaan jimaata gara biyya isaaniitti ergamu jedhan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Nairobi.
Yeah, that was one day.
Dr. Dikko Yokan Ruth Wario, Africa Tibba University Free State Kesa, Computer of Odefano Technology Bar Safety. Ittigafatam Tudame Computer of Gudina Technology T. Barumsa PhD Se Lechumatifite, Barakumalama of Kurasadet, Warakak Orano Kurasadi Barresite, Baranamo Afurbafte, Barule Science America, Springer, Ratamatam Fame. Rahedu akata Africa Technology Barnota and Gudisudan Dan Ratibarresiti. Dubertin Barumsa Science Barat, Sadarka Gudogo Akadande Sule Agarsisuf, Technology Dan Ummata Seikar Karuf, Barumsa Kanajal Kabde. Amale, Korakoratota Science at Dunya Ratamachuf, California, Futijerti, Sorat Africa Tabat Bilbilid Bis.
Dr. Root. African kibayo du ama bi ormo fresa jibiti wa na kana kana be kamtille jajjaben barnota Africa kibata nam orma nam bi yorma fresa jibitu ni tanada tammo nam uwa ilme dubratate Sansadeen wakam walti dandeette tina singaat, tagam chini natta singaat.
Ani wantu kesa kira kooli njekta, wankanam positively fura. Kena yu atini marrojofa iwa jirete wankana, fla garu tokole wawu ndandeette, wankanam marrojofa tanam niyata, nisam iwa jira wana ala tika. Amoja atinam wankana challenges is part of life. So uja what is insane is fine, atam skumake garum sawa kihe chirta. One of the Jalkavati, with a chulot.
Mantas is also much in nature.
It is very, 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 one pet of a bean cake with Carolyn Worsita, one cake. Automataka is done and lay. You know, it. Agua, say, honey, babies.
Hesumat PhD, computer PhD, go, Ilmendubra, PhD, go, Chungudon Argit, Gambar Note Science, Hanayo do, America Hesatam Nami, Nami Ua, Namidubra, Barnot Science, Hambarachu, PhD, go, the Balade Mujila Corsone. Mantanam did say.
Nani wa uftufanna uftufanna weta wankare uja lalatoni tuwanam iram tukene ata moja science iko chira ni nani uwa ndanda uzu rega kasi chira so nani uja ulguda tu nani uwa kunu iyo ya adisama wankare ndanda uno ulguda maro ya yu matakeze kani unuhu sinja chagtu ya ni matakeze kani fuzi jitinda kasi tukada so wan marre tutu wankare nani ituwela aluma ita moja unuhu beto sinja chagtu warte Jangan itu guna je tuh je cakap tu sendiri. Itu muka lalat silau je objek jawab atas maru semua orang kena jatuh. Mesti je cakap tu buat tak sih nak kasih dia ada cuma. Gawat tu jangan nanti tu kagari orang kena dendet tu. Kamu akan disaat di perlawan lepas kan hanya. Alam muka kas nanti dan ni surat dagangan tu yang kiri yang dendet ni siapa? Yo mu siapa tu rajin kan ni dendet. Anu orang kaya itu punya itu dem wrong. So udah kasih nama pelal.
Amma tembekum sam baratte PhD argatte doctoritate computer science en wan duri feet khan argatte mani jolle karkarta jannan ujla mujjachu jirajet ujin karafite ijolle gurre ulfatu nam gurrin dagen gurrin len agak dan sadu bachun danden taquban walasan ijolle ten karkarajet ijolle tan kamin karkarta jannan Africa ke bahesat project to kujal kabejet project tunene vision based sign language and hand gesture. One computer tasani kubani tasani computer in ka one na mijir khan devise na mabar reisa devise na matima jechu. Na yesunu jechu jirajet. Afrika kibba ke isam na magami barachuni jir.
Saga sikaretam na yina sote wa mat.
Sa sodoman su fula dirham.
Free state.
Ijole gan nagami ita na mi barachuni jiram.
Ijole nki ijole mam gan chagali titama jitu.
Ijole nagam jala chujirti.
Jualan pilot studies macam tu jualan gitu jalan tu, malah gitu berkar tu, basis seperti yang gitu ragam tu, baru projecting kundi mau orang le ini terkara.
Fio tu nak dan sambil kofte injet Kenya le tin dabraan injet Kenya jualan ragam basis sufet.
School itu kanam ma targeting kece, kerap Nairobi hece tu, jualan ga kumtoko.
Mambarum sambil Kenya kesa.
Saint Luke
Constitution School, Nairobi, Jarkasarani.
Dr. Diko Wari Bekhani, Africa Kibbat, Professor University, Free State, Scientist, Computer Art. Kumi jolle baddiya Quran, daka abisan, daka guddan, jay ummatun karkaru fitru fejet. Jolle Afrika gurri ulfatu khanammo, akadu iye wan daga undan den karkaru appi okhanammo, application computer hoja chujert. Afrika Kibbat, if Kenya kaysa jolle gar khum toko san karkaru jajate, jolle gurri ulfat maft karkaru fejta jennan.
Jolle nam, jididani marro iddu fulan kabdu. Ahna wana tupachu nindetu. Nunggu nama dia tu, work esok tu, atau nama orang sira tadi, nama guru kami, kumpulin kena, orang lain, atau tu pergi guru lain juga, orang tu cina dengi, orang lain macam tu tu buat tanding sumber baru.
Konferensi kedua baru hujurta konferensi di Kanada, Florida, di tahun ini konferensi kau ni, konferensi korat tu, tiok kan amu, oge yuti komputer di dunia, waktu tu sani, Afrika kibah esok kat nanti tetap nama sumber baru hujurah. Makani conference kana
human computer interaction. Human computer interaction is a human being myself now interacting with the system. Programming and touch on inama application in kunama configure over carol kabade wan zin interpret.
Afan Davis.
Yeah, Afan Davis. And then it write down the text. Text in one thing. Maybe for example, what's your name? What? So what's your name? What's your level term? Akatini word. Orang tu terpisah, kami hewan ni terpisah. So, kami kena muncul ni hewan atau cewiu. Ini komputer kami lepas ni ada cerita ni, buat siapa ni, hidup pada.
Aku WhatsApp ilen, Facebook ilen, email ilen, Viber ilen. Aku mana pun cipta ni app injer tu, kami mau aplikasi injer tu. Jolle guria wanda geni sana jolle guria ulfat teknologi dunia jalan amne karkaru wow jatuh hijrah jatte projekti sumakane nam
projekti na karkaru application jolle duda karkara visual based gesture recognition system elani
vision based gesture recognition system jatte computerin akwariti dubata arkwara la aletin dubata jalale barresaf computeri wala sahani jatu ni kore tedemu hujirtu kuni application hojjechu jurtan biyetti machu demu jurta
wana touch project and touch kanama na yamani worra nam border sisu de
yo fakenna tun simil kofte akdan sademte wonedi bina tojjechu fetman
awni tich fedu wani mumen kamne ya di gutana nkabo borani tetta ada aba ada sana muane tuana ada to borani tul fatu jaro len tente duri sunam ganinde ni deme wonni wekitti worra honi worre de kunini Imbat, macam mojolah na marit ini, oftu ni, 1-200 tu. Teknologi kan, monisi nukar kartu. Information ni jadi amma 1 community, 1 ada 1 sim, akun kami fitamu. Amu cah information ni jana, dubian ni 1 am database, database ni kui. File lu jadi komputer kan, jadi berasa information database kan, kesal turun tu cik 1 takka sama 100,000 generation kat oftu. Information itu tak kau dah lihat. Mungkin nama jaro letiwan ada anak kau banjir. Nampak yang kau nak kerak kerak tinggal nak kerja orang dah. Amuan itu one yang traditional medicine dan yang kau ni orang di kanan ni. Traditional medicine ni hamba boleh ni. Information tanam sistem health or kewa cuci dan ni. Orang yang dia kan dek kurs boleh ni musuh jer. Kalau ada wow worry tuh. Jangan komputer hanya terkait dunia pelajar tu faham, faham wajar, filmen, imbarati, tuan kasih suruh ni ia ada. Film boran aja faham dia tak boran ni juga. Fakir nam boran dia orang yang efa ibarat itu kubani fayizan. Nama am cakap abe akhirnya ladabe jarolen cakap abe itu. Ikan am kan fayiz kita. Nama tuan itu ucir. Nama fakir na uz khalan le lah ni bokaroh faham sim boran awak gadufa. Wah, isalah lah ni, wah kacau jupisan. Kacau sama komputer kau perbana.
Projek si tanam manje.
Indigenous knowledge system ni, sistem ni nama komputer kan. Indigenous nama ada ke nama kacau norke, naka na knowledge karuma ke nama. So jatuh wah kah record kan orke de am kara marom sistem ni wah kah ujian ni dan de de ni komputer kan jatuh wah kena nama tu ni story itu cini. Ya, ada tu justru mana tu justru membuat komuniti esa. Mana makam ini information tana, orang kau tanda. Justru makam ini abu tanda.
Wan itu korat dana anjir tegan hankis. Wan agam korat tebab te doktor.
Yang hankis itu afuri, tokam ta Ethiopia tu ni ICT for Development for Africa ni. waan teknolojiin kun gaddaa kisiin deeggatti nama Afrika gargaartu Itoophiyaa deemee gargaare shishanii kana onlaayinii arguu dandeessanii. Kalameessu ISTA Information System Technology pileeyaa gammadee fudhatanii ta'an dhibeenyi konferensii amma hojii torba ta'amma Florida jalqabuu jirkanallee akkasuma pirojektii suni tochee suuta dhibeenyi amma. Conferencing of South Africa is Makani Southern Africa Computer Lecturers Association. So it's SACLA. SACLA and Tuleni, Jim Hankesa. So Tuleni, Akasuma Mwangate, or lecturers, a computer science, or the University of South Africa, Southern Africa, and Ali. People to be a you, Spengler, Ma online here.
Gurdo Kanatamba Resite. Kireenu nambaa addaa keessa guddatte. Ilmi dubra ta guddatte as ga'uu feetuun. Ijoollee maandaa ta'eetiiti. Ijoollee Oromoo waan gorsite.
Amma ijoollee dubra wanne an gorsu. Akka biyya kanullee hin jiraanne dachuu malle. Amma jennu akka laalu ijoollee keenya lisanii kompiitara saayinsii kan tochu. Nam dikka. Ijoollee keenya wanne an itti hin fedhu. Kompiitara saayinsii kan seena. Sababu kun kompiitara saayinsii kun waan hedduu baratta. Hojii akkam fakkeenyaaf dubbeenye. Feesbuuk nu irraa namni dubbisnu. Social media kanam kanamii jechuun jirkan application hundi kanamii baratee developite application kan ammas hojjetu gurguratte waan business waan tolfateetuyyuu waan hedduu argachuu dandeenya. So computer science jechuun computer science kun waan itti barsiisu gartee software development. So wanni kun tursiisu waan finnaati waan dasa waan namni jechee nam gargaara. Fakkeenya application intee jedhan ka keenya keessuuf am duunaa jirti aljibe. Am namni jalqabate. Ijoollee amma yuunivarsiitii amma keenya keessa baratutti kompiitara saayinsii tuurantiin appilikeeshinii uumamaa developite. Appilikeeshinii fi nam jalqabate kaan amma qarqaarsa lafa ta'e amma kan NTSN tiniini adeemsa namni fila jiru walitti ergan fula ati jirtuu fi fula simuu dandeenye kan simuu itti arga qabdu fula keessatti argachuu dandeenye. Kompiitara saayinsii waan akka malee keessaa.
Kunneen kompiitarii kan akkaan jaalatta dhufteefillee ni kanuma.
Ee dhugumee.
Hojii kan ta'eetiin ateenu.
Hojii xiyyaara maana kompiitara saayintist.
Kompiitara saayintist. Barnoota kompiitariitiin PhD qabda. Kompiitara saayintistiin mana hin beekne xiqqoo diides nammaan hojjeta.
Kompiitara saayintistiin kun waan itti tochanii waan pirogiraamii jedhani kompiitara afaan kompiitara kanaa waan itti barreessu pirogiraamii jedhani data beestu tochita web dizaayin tochita web dizaayin tun amma weebsaayitii waan waan itti hoomnu. Intarneet irratti agartana nuti waan kompiitara saayintistii tocha moobaayil diveelopmeenti dhani waan amma telefoonii dubbaa jira appilikeeshinii kan cufaa kompiitara saayintistii tocha neetiwaarkii dhani amma waan akka malee intarneet koneekshinii dhaan bifa kompiitara saayintistii tocha saayibar sekiiritii kan cufamee tochidha. Waan as.
Sertifikeetii yookaan ammoo waraqata ragaa kan addunyaa keessaa argatu haa qabda.
Hin qabe. USA lan qaba. Kanada an qaba, Australia an qaba, China an qaba, Kenya an qaba, Itoophiyaa waan ana deemu an qaba, yuunivarsiitii filan barsiisan leerratti afurii argadhe.
Fuula kana jechuun sertifikeetiin waa lafa dabarte.
Hingeenne.
Hingeenne kana jechuun jechuu Dr. Ruth waan xiqqoo ariyoo. Computer scientist. Yookaan ammoo ogeettii saayintistii kompiitaraatiif waan guddoo jirta waan harkaa buddee jabeeffadde ammallee horii bulii.
Galatooma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil Saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America.